Dear Mom.
I don't think it's nice you laughing.
I do this because I love you.
See, my mule don't like people laughing.
It's just I can't chase my dream.
Crazy idea, you're laughing at him.
And I'm fighting for chase my dream.
Apologize like I know you're going to. I might convince him.
It's not like I'm rude, it's just a little pain in my heart. Let's see how could I chase it. Dumela motswadi, kgotso le kae? Ke tletse ka na wena o kae? Ha ke tshabo phehla sefuo. Ditsietsi di baka mahlomola mabaka fokola. Jwale ntse ke bokolla. Bohloko ba taba dingata. Dibiri di tletse di kgapa. Wena thipa bohaleng a wa e tshwara. Mara tsohle di tla kganya. Ntle le Modimo ho tla foufala. Ntle le Modimo ho tla foufala. Pelo ya hao e komele tswalo lefufu e tshwarisa le sokolla. Ka hopola ntate Mabitleng 6 feet underground. Ke bua le yena ke sa mo bone empa ke bokolla. Tse bohloko ha di fele ke tla dula ntse ke sokola. Until Ramasedi a lokolla. Dikeledi ha di fele marameng bohloko boikagetse.
Dikeledi ha di fele marameng bohloko boikagetse. Utlu
ke bua jwalo ka moprofeta ha o kile bohloko. Pelo na le maqeba tseba life ke lebidi la jeka. Ke tla dula ke push Ramasedi kgantsha ditsela ke swabise diratsaka. Even me ya tswetseng ha rate so ke se etsaka. O lahlile matsoho ne ke beile tshepo ho morena. Kekebe ka fela motho lona le ntse le jowa ke motho.
Lona le ntse le jowa ke motho.
Tshwarela empa ke bophelo. Ke lebohela tsohle tsong ke tseditseng tsona. Haebe ntse le jowa ke mona nthwena ke etsa ka matla leno le moya. Ke na le nako ipotsa why ke tswala. Hoba bophelo ke nto ka re tsatsi la pele itse ke tswala. Hobane ke sa kgutlela morao ke sa phela. Hoba tsatsing lena ke tlisitse mathata lapeng la motswadi. Hoja ke sefo so nka be se sa phethahala. Ke sa utlwa bohloko Ramasedi ke beya tshepo ho wena. Thapelo tsa ka tla di arabela. Bosiu le bosiu ke dula ke lwantsha morena. Hoba bohloko baka ke yena tla bokuka. Jwale vese tsaka di tlala dibuka. Bohloko ba taba motswadi a sa rateng se ke se etsang. Talente ke yaka ke ka mo swabisa. Pepo tsa kgotso tla ba teng ntle le ho kgantsha mabone. Now I'm chasing the dream kgotso ntse ke tla e thola.
Now I'm chasing the dream kgotso ntse ke tla e thola.
Kgotso ntse ke tla e thola.
Mom, I hope you listen to this. This is for you. It's not like I'm rude. It's just like a little pain in my heart. So, I hope you enjoy it. Malakas.